To the first presidency of the church.
Kau presidensi ulaki o siasi o si su kalaisi o kau manioni inga hi aki muini. Si inga hi tokoua. Hange ko iau whakamatala I he whakaha he wahe te au anō e toka atirine mga he fuakawa. Ko I whakataha lerea ki hono whaanga I o wahe ngofulu. O nau whakamawhai I e whakamore kotoa pe o kwhai mehe paanga e siasi. O kau ki whakataha lerea ko ini e kau presidensi ulaki. Ko lomu e kau apostolo e toka ngofulu maa Te amoe kau piso periki pure. O whangafua e whakataha le rea koe ni, a e pacheti ki ngahi potunga e siasi, pehe ki hono whakalere, me ngahi paanga aku vahe ki ngahi uniti whakalotu. Huri hono mau e whamafai me whakataha le rea, whaanga I ngahi potunga e siasi, a e paanga whakatatau me pacheti ko whangafua, a pehe ki ngahi tutuni me whonga e siasi. Whakataha ki potunga e atita e siasi, e ngahi rekoti, me ngahi polokalama kotoa peo, kwhi mau ke whakai aki, Ai totono hono pure I o paanga o kuhu mai, ngā he whakamore pia pehe ki hono malui, o I koloa ai si asi. O I kai whakafalala, e potu ngāi ati tai si asi, ki ngā he potu ngā aue, ngā he ngā kehe ai si asi, pia kau ki ngā he ngā aue whaka ati tai si asi, ha kau tauhi tohi ko whakamoni e nau whiunga ke whai e ngā he whakatauhi tohi, kau ati tai whakaloto I potu ngāi ko is whakamoni, kau ati tai ke whakamatala whakombiuta, kau matata whakaprofesionare kehi ko whakamoni. Whatau ngā he ati tai ko whakahako, malawai potu ngāi ati tai si asi ke nau pehe, ko ngā he naunau ko tope, ngā he tokoni u maumai, ngā he whakamore ko whakahako, pia moe koloa ko tope e si asi ki he tau wā whihongofulu, nā ere kōti, pia whakaonga ia o whakatatau, Nō ngāhi fōunga whakatauhi tohi totonu, pachetu ko whakangofua, te pehe ki ngāhi tūtu uni, mō ngāhi fōunga e siasi. Whahu atuia e he loto whakapapa mooni, potu ngā atita e siasi, Robert W. Cantwell, tare ki tapure.